Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kala kedi de studio tamane yodo saaje sakki ko maado Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do de yodi men zan la presse la bamako Philippe Dambélé darani en to boggi jande to nelabe conseil de sécurité fedde onu de garan les sahel garangal mabbe de sahel non martinama kumpa wattunu de gubal G5 sahel wonde tidal almusattaaji mudum on jotobe yogabe ka kolliti garangal mabbe wala fuko ittata e do gouvernement Trump dari do bangal hono itugol jawdika wada waton sam gol e dow rewbe do laawi le wuddu fawarde saha leedi meden ana sullini baale rewbe daranide hakkeji mum en ala jabbido mbowrindi du sappe jetti yanam hakkunu do ansa e gaawo an buri milliardji joyidi ndokketeedi leede pamare doole fa darano hono habgol e wailtagol wakkati gouvernement Mali non fuddi beete hande projet darantodo e jogala kutteji wakkatiji bangal ndiyam tobo yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on kedde heddade faande bismillah modon hona hejabe conseil de sécurité fedde onu ana domta du le sahel be ngaran hono mauritani mali fawarde burkina faso yiwde sappe jena yadnoge e tati lewru octobre ndu le sappe jeyon wombe henbe hono kejaado États-Unis ka wala e mabbe lengol dawol sabe niki hale yaran Sudan du Sud kanyi e RDC don leydi Congo e on wattu garangal onu le Sahel andanama wattu mo G5 Sahel du wondi eti dala kebal jawdi almusadda mudum kedde na umar waygalo fa beedro den fam
ko woni fana goddo jahol fa be jewto kabarno jam e deejere wori le ful Sahel gel goddo jahol hala mudum hala mo wakkati de golleji G5 Sahel di jogiti dala di nayridi bangal jawlele milioji temen nay eno ga tete dibe dartata di sa fecci dum ne pecce tete fu feccere water de tan heba botu chapan en jaddo bay di do bo fedde oni de le on do wottu le ele won le le fol G5 Sahel de fu ngadi noddango fewde e leedi États-Unis di kane le ele godde kasen be tinnobe ngatta juude en jiba be balla de do jawlele ngal do ne lalana hani wadde le fol Sahel ngel wakkati de chaddo wonde e wadde gidali wiide yeltinan koyde mudun le G5 Sahel sebi de leedi chaddo dibe ko liti metti mabbe fewde e leedi États-Unis ninde ko holliti wiide hokkata yimbe mabbe kaytaaji no kani natirde le leedi amerique ndi amerika hay fi chaddu wiide tekkinay ko mol no gubi jaddin ko be kani habirede le communiqué leedi le G5 Sahel de jabbiki amerique be mbi wala fu ko pamile o do anniya
hono banga sahel don ministre français ko manede hakkunde e français leede godde du fuddi handen dawal mudu le lefongol kanko Jean Yves Le Drian o ya han Niger kabaruji tongi e do dawi yagol njolari latto sembe kaldal fewde e lami be leedi Niger ndi e wi honjotobe yogabe ka hono garangal nelabe conseil de sécurité le sahel fabato ben e hore ka famande ko wodi ko yalla ana ndadda hono dabereji jogala torra le sahel gol wayl tetan non ko heewi e le ko gouvernement Trump dari bangal hono itugol jawdika kanko Mamadou Konaté mo école maintien de la paix do bamako do wonko halde Issa Faka Bassissou ko keddena Omar Waygalo
certainement cette mission peut faire bouger les lignes
wonga jati goddo jahol danyan ko dum waylitino golleji din gori fa le fol G5 Sahel hebano hani gollirde golleji mudun nayiridi bangal habude gobe jadi ko be kebano be kani renirde rumde Afrique nge fu e mangal mudun wattu jono be do nelabe garobe le o do nokku be garabe jewto yel hodo fu buri hajeede le hen ko geddede kani fabirede ko yaabi fedde conseil de sécurité ne be jewto to yalla hono be kani be jurde bawde habotobe don be leedi États-Unis illa arande be kolitiru be ngatta juut mabbe en jiba fa balla o do golle wattu jono mi milaybe imodo kongol mabbe ngol sebi desa eno amerika gollirta no ko be yawata fusina be kolla hono yimbe le dunke ande ko nayri bangal ndena gudu be ngakkata ni tan koyde mabbe ne hen mi milay amerika imodo hala mudum ka no lati
kala ko jiddon famitaade poode faade be mel am Facebook na Twitter on baye noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandakon hakilaaji modon bangal sariya amdu ayesanago kanyo ebe hayfidaabe jaabuji kesido noga e ngo kufinaaji bulibola heddi be hanbe keban famaneede le sakite lewrundu yo ministre sariya leedi meedan andini o do kabaru le ko yidno e yottinobe kabaruji ko kanko Ismaël Konaté o andinalino sarti mo sariya ka fuddi tatta Baale caagan toɗe hakkeji rewɓe ana kulti waɗa watohno janguji rewɓe dow laawi ɗi ley wuddu fawarde e sahel leydi meɗen. Ɗum Alan ƴaɓɓiɗo o surbama duuɓi sappo e jetti yanama hakkunde duwansa e gaawo. O golle waɗi caggal mo région Tumbutu o yontere ƴaɓɓine nde. Kanko Boire Bintu Founé Samake mo Wildaf Mali wonko haalde Sekou Gadjigo keɗɗena Mamadou Sama Sekou.
Mettama sanne oɗo kabaru o sabi nde yiya fof yimɓele ana gara wulitade gamen ga kam wakkati jooni o min tagi wiide arat ɓeɗo yimɓele ɓe ɓe camata dowmum en kasani ɗimɓe balla ɓoytigue sanne kabaru yimɓele arande ɓe gulitiɓe ɓe keɓa e lawol banggal laamukoɓe ɓe sabi guila ɗum fuɗɗi fawarde jooni talki fay goto mabɓe kuncanaka hoore banggal suudu saria tawane yimɓele gaɗoɓe ɗum ɓe cuuɗaki ka fay goto mabɓe nanggaka kamba ɗum kamɓe yimɓele guɓe koptoje ɓe bemata ka fewi banggal muɗum andon wiide nawtorade mobilage ma karuji muɗi yaade nder saha leydi ndi yo frati moɗo noon wonande rewɓe ɓe saabi wayde ndenagu tan woodi to ɓe tettan kala fima fadde mabɓe yande dow maɗa nden no oɗo kabar o nastulini sanne ka laamu o memata fe haala muɗum.
Ana baɗoɗu milliardji joyyi sefa dokketeɗi leyɗe ɗe kewa doole fa kaɓa e waltagol wakkati leygon hakkillo noon woni ko gouvernement Mali du fuɗɗi beete hande projet jogola hono angaruji bonanda e bonande ndiyam e wi laamiɓe leydi ndi oɗo projet faabato noon laamorɗe lehiije ɗe heɓude hono jogala fawarde no teedoro ɗu kutteji bonande ndiyam hono keedoji keɓoji yimɓe ɓe yo région ngaji moti kayi kañu e bomi ko gonda le oɗo projet. Madame Keita Aydambo ministre hawalu cena e yirwere juninde wonko haaldi Hamadou Hamma Mayga keddana Mamadou Sama Sekou.
Yalla jogola keɓeɓe leydi Mali ɓe no huncene hewre fewde itti Allahji goduɗori ɓuuri fof ɗi bonnugol hawaluji eɗi waltere wakkati woni ko leydi Mali ndi heeɓi faaba kalisi nder wakkande lollitɗo fond vert climat hakke millioji nogay e ɗiɗi eko fawi kalisi dollar banggal wattangol hakkillo fratiji sambinoji kasara andon wiide ɗum laamu o joini hikka fedde leydi ndi humaninde haybugol ɗiɗo kasaraji bangge goɗɗo ɗum banggal sembingol bawɗe jamare nde leydi Mali ndi e dow faaba gollirde PNUD no felliti huncande hoore ti Allahji weltere wakkati banggal hinnade golleji oɗo projet kesso jogola fratiji e kañe bonandaji ndiyam yalla yonkiji e fiyimɓele nandeno saabu ɗiɗo alhaaliji ɗi no kewi nder leydi Mali ndi wakkati joni o.
Le yambere ñalande leydi meɗen heysenande police en ɓe ɗono janginirde police en malika waɗi dokkal ƴiƴam beete hande o golle yo notade ñawɓe e soldation wonɓe ley boowal wolde ɓe ndenno kanko mon zone jara mo dabere cellal en nden e neɗɗaku heedi police en to wonko haalde Oumar Waygalo keɗɗana Mamadou Sama Sekou.
Cuɓuke landinde ngol hokkugol ƴiƴam polisaɓe ɓe tafon fadde ñande uɗirtingol damɗe polisaɓe wonande jamare nde e kañe hokkude ƴiƴam gollidiɓe amen saabi hewɓe mabɓe na gaɗa accidentaji jamare nde ɗum yegitaka banggal muɗum nder wattu rafidenagu gonɗan e muɗum bonandaji na kewi ne yiya foof ɗum ƴiƴam na ñakki ndenno yo hokkugol ƴiƴam ngol min gaɗanta ɓiɓɓe leydi ndi foof wakkati joni o kay ardiɓe hewɓe polisaɓe ɓe gaari hokkude ƴiƴam mum en fedde polisaɓe rewɓe ɗum heddaki caggal nder ngol hokkugol ƴiƴam ngol wona fewi wajibi ka an hani min lawto misal lobbo yalla mo foof no hokka ƴiƴam muɗum banggal faaba fewde e kasindiniɓe ɓe
pour sécurie des gens qui en ont besoin.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sen garti e ley kabaruji région ngaji meɗen faɓɓi hande tono yimɓe commune mahina cercle bafulaɓe ley région kay o ana e ley caɗele ndiyam ceniɗal walde sukaɓe toon gaɗi mawɓere mawde fa ɗemƴina hono kanankoɓe leydi ndi yalla no ndiyam ceniɗam heɓirte. Leta nde hewɓe garata signendeɗu neldama keña kanaka leydi meɗen yo baale haalanani en kuccala darti ikuma mali ɗo udite darti du hono gollanoɓe hiɓɓe wonɓe ley wonnoɓe ley ikuma ɓe totta e hakkeji mum en leta nde ana wondi yiltinede fa hewɓe ciññinande. Ƴewtogal yuɓɓe inɗe wote fuɗɗi keña ley commune aji jeena cercle yoroso hono daraniɓe golle o ana ley cuuɗi mairi ɗi fo hono jaɓande tosude fawarde e waylitinde fa nannana naɓa bangge goɗɗo ɗu wondete fa capantati e guɓo lewru décembre warowol ndu e ɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji kedde heeɗade fa hande yewtere ma ana yesso yen tawde janggo